Did your ex play you the best?
Hey, your hottie at the cafe, babe. Hey, messenger. Watu wengi nimeona, mfano wako hakuna. Kwa wema umesifika, imani yako hakika mami. Tabibu wa moyo wangu, utanipa dawa gani? Pao mapo sipaoni, juu yako tabani. Nikisema nisikwambie, itaumiza moyo wangu. Na nikisema nikwambie, sijui utasema vipi mama. Tabibu wa moyo wangu, nitatunga nyimbo gani?
Demasi, the movie and no apology. Many artists get an allergy. The wagulu a lot of them me a pre-torture. But the music in a oveni. We grand so high, so a lot of them a see. We are so high.
Bari mumotoka fe tuliku bigele. Tuli inze sente za feziwele. Mambo minji a lot of kelele.
And a bad mind still fight it every day.
Mawe, them a light that fire far away. Them a light that fire far away. Fire of the bone, fire of the bone and soon.
Monday to Sunday, luna kulwange. Sula wonanze wensanze. Abachala vange bona mubampe. Nyenyeza muwain pame.
Me tell them that he bad mind, no time for you.
No response if me think it no work for you.
Don't need it, but no see good debo. I'm a time for you, mash up the place you know.
Bari mumo toka fe tuliku bigele. Tuli inze sente za feziwele. Mambo minji ala takelele.
And a bad mind still fight it every day.
Mame, them a light that fire far away. Them a light that fire far away. Fire of the bone, fire of the bone and soon.
Bagamba, nzenja kanga malaika. Akapira nkazanya me striker. Tubayo mubile like flighter. Never to lava, they say we out of the sight. But to wala nabeka we art and style. Zena the movie before the boy, yeah I know.
DJ me know your bad, yeah I know. Girl them off the wine pan time.
Bari mumo toka fe tuliku bigele. Tuli inze sente za feziwele. Mambo minji ala takelele.
And a bad mind still fight it every day.
Mawe, dem a light that fire mawe. Dem a light that fire mawe. Fire a be bone, fire a be bone and soon.
Nakuomba nerea, usitoe mimba yangu we. Mungu akileta mtoto analeta zani yake. Lete nitamlea, usitoe mimba yangu we. Mungu akileta mtoto analeta zani yake.
Uenda kawa Obama, hata wale Amerika. Uenda kawa Jupita, Oscar nazo akashinda.
Uenda kawa Obama, acheze soka Uingereza.
Huenda kawa Nyerere. Zambia, huenda kawa Mandela, mkombozi wa Afrika.
Na kuomba Nerea, usitoe mimba yangu we, Mungu akileta mtoto, analeta sani yake. Show a story. Itakuwa ngori. Bila Yesu itakuwa ngori. Itakuwa ngori. Mwisho wa story.
Ananishangazanga nasema ulala. Kumsifu kazi hakuna kulala. Amenipa mavazi na chakulala. Niko fresh, niko fridge, niko kulala. Asikari ya majeshi ya mauwe raia. Tumekubaliana devo is a liar. Bila Yesu mambo ngori mambo ikombaia. Nika safari bila visa ya kufika ulaia. Kisi yomu vika ya Peter Pan. Nafata Yesu pia if Peter can. Kila mtu sifu Mungu hata Peter can. Nani mimi didi hapa but I think I'm done.
Itakuwa ngori. Bila Yesu itakuwa ngori. Itakuwa ngori. Mwisho wa story. Itakuwa ngori. Bila Yesu itakuwa ngori.
Top. Like a kite so high, me say deva. Hustling mood straight, me never stop. That's why you can't find me in a bar. Low boss man hits me, I drop. Self-made right, know me a star. Never pull back, never, never lose war.
Fast cash, tuna zidi chuka. Tuna come through, vile inava. Waki tu wana wana, you and Ibala. You can't stop this, me thinking it's on.
When you see a bad girl on the road, what you do?
When I better job, self come your way, why you do?
When
bad man things, rude boy things, ghetto you things, surprises man, me never like that. Every girl die Fiji contact, me never bust a blank, me bust a live shot. Yes man, say me yeah the top shot, dan bagger me I say, put up the lighters. Ghetto youths, we born survivors, street hustlers, real fighters. Me never like them backbiters.
Boss cars, turn us in it, turn us in it. Turn a gun through, we lay in a bar. Back if you wanna, wanna, you wanna, you wanna. You can't stop this, we take it in some time.
When you see a bad girl on the road, what you do?
Step, 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 step.
When a better job step come your way, what you do?
Artist Picasso, hakuna cha CD many old school ni Casso. Step me in 8 minutes ni Casso. Figure ya chupa matemi confused na Casso. Gold digger ya hizi bling anazihaso. I'm blainer, walidhi ni kurap ni maso. Na mbresh wake ni kimuingizia na shikuwa na maso. Cool, kabla ni shusha kozileza. Cool, 9 months later Aga Khan. Push, mina Moses na Joe tunaban. Push, na Kenya tunachoma ni papo. Push, so high kuliko angels. Push, itapaka Coco, puss puss, kelo nataka, bora usi loose loose. Teiju ya magic design ya goose goose. Good food, good mood.
It's a rap, come on, it's a rap. It's a rap, come on, it's a rap. It's a rap, it's a rap, come on, it's a rap. It's a rap. Rap celebrity, presidential. It's a rap, come on, it's a rap. It's a rap, come on, it's a rap. It's a rap, it's a rap, come on, it's a rap. It's a rap. Rap celebrity, presidential.
Green zucchini, warish, neke, bikini. Nakunywa nini, nakunywa gini. World record, killer track, na drop inaingia Guinness. Tell God, niko na gold medal, kaishirini. In short, mini long distance, paper chaser. International flag waver, marathon lover. Tunawachwa kijificha chini ya mabed cover. High cholesterol, mini mchizi. Please, me please, mtu wangu niko busy. Monkey business, siku pili busy. Na bila J, CBO sata feel Z. Number wife pita kabla nisikize ngoma za Breezy. Kabla ni kunyanganya dem nasikia album ya Trizay. Na tangu niwe bia limelight kali. Lweni wanandaigi squeezy mini mwize.
It's a rap, come on, it's a rap. It's a rap, it's a rap, come on, it's a rap. It's a rap, it's a rap, come on, it's a rap. It's a rap, rap selling seat, residential.
She too hot, no apology. She too fly, no economy. Baby girl coming over and wanting to stay, best believer, I come a date. And she a chill like a holiday. Baby girl get a hella paid. She a walk and a talk like a lady in a day, but she whine like a Chardonnay.
Oh na na na, she need an audience. Shine so bright like an ornament. When she turn up, it's a whole event. Come again and again and again now. She need no defense. Mash up a man and she don't pretend. Now he pay for the love cause she own the rent. Come again and again and again. Miss Independent and she party, party. I'm in the yoga, I'm in the Scotty, Scotty. Miss Independent and she party, party. Give it to me, give it to me. Miss Independent and she party, party. I'm in the yoga, I'm in the Scotty.
Don't bother.
Miss Independent and she party,
don't bother.
Give it to me.
Detroit Entertainment.
Tabasamu juu ni meza ya magada.
Don't bother.
Toto mbili tatu kutia lada.
Don't bother.
Daraja mbili ngalilo. Daraja hili oda ni masuru.
Don't bother.
Daraja mbili ngalilo. Daraja hili oda ni masuru.
Ati. Don't bother.
Nasikia kuna tuzo mpo kwenye listi. Nasikia mnabebwa kwenye ma playlist. Nasikia mna undugu na hawa journalist. Na vipi kusu hizi beef za kule na huku. Sijui kusu beef chief mina fuga kuku. Wapi nani lini? Who when why? Who am I? Maswali kispy.
Una wifi?
Wifi sina chief mini kuna wife.
Unaandikiwa na niki?
Sijui yo kalamu jomba naandikia biki.
Unatoa nyimbo nyingi?
Sikumbuki kutoa nyimbo minato waga hiti. Eti who am I?
Tabasamu juu ni meza ya magada. Toto mbili tatu kutia lada.
Don't bother.
Daraja mbili ngalilo.
Galelo,
Daraja Hilio Dani Masoro,
Dombada,
Daraja Bilin Galelo,
Galelo,
Daraja Hilio Dani Masoro.
Oh, sir. I tell them niggas don't bother. I be in the East Coast getting Mo Saga. I be in the land of my forefathers. In the club spending rands on them go bottles. Yeah, I'm with Joey in the squad. TZ make a start, I be going hard. Ain't it funny how these niggas used to hate? Now I'm 777, got Ugali on my plate. Sikelela, Mungu Ibariki, speed the acapella, speed it kusaka hella, keep it super mega. Long way if I drop the top, Shaela, Vega, cover the combo. JHB, that's my stronghold.
Stronghold. Don't bother.
Taba Samu Juni Meza, yeah, my brother.
Don't bother.
Toto Mili Tatu Kutia Lada.
Don't bother.
All I wanna do is get up in it. I'm just saying, baby girl, don't be offended. But every time you shake it when you're dancing, I just wanna slide up and romance it. So tell me, are we going, are we leaving? I got things, shorty, you could be achieving. Backstroke, swimming in the deep end. I put in work, girl, even on the weekend.
I don't wanna lie, so let me just say that your body takes me high. Say me one, know why. You were blessed with all this beauty butterfly. Yeah. Is it your body? Is it your waist? Is it your figure? Is it your face? Oh, turn the new body. Can I please take you home? Turn the new body. I don't want to get you all alone. Turn the new body. Something vibrating at my phone. Turn the new body. How many drinks will take you home?
What you do? Make the club go crazy. Everyone wants you. Girl, I'm watching you. When you reverse your bumper, I will want it too. Yeah. I want your body. I want your waist. Holding your figure, kissing your face, oh. Turn the new body. Can I please take you home? Turn the new body. I want to get you all alone.
Turn the new body.
Follow DJ Exploit on Instagram at DJ _ Exploit.
Lada basku baf na viki. Ni dubi na kimani na di party. Kama uko on Twitter, follow me. Mini koju ya mataska na mabili. Ibasini ya mahasna na machizi. Na madim wana class ni kama sadis. Na biga malaps ni misha jazan jide. Usijali baby, si leo ni pede. Mi uwanga juna party party every day. Ini ya ma boys wote na magal dem. Ata uliza uko mi wana bande. Mutisikia ni kubaf wana juwa kang 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 kang.
We party like a mod-dub, mod-dub, a mod-dub, mod-dub, yeah. All night, till the morning light. Like a mod-dub, mod-dub, a mod-dub, mod-dub. See them dancing, dancing to the left. See them moving, moving to the right. We got the alcohol on ice. We gon' do it all night, yeah. See them dancing, dancing to the left. See them moving, moving to the right. The liquor, nigga, on ice. We gon' sip it all night, yeah.
Good boy, leko youth man dem. Me about to blow like a bin laden. Na wapa na kijameka na changanya na sheng. Yangi makushumpeng na mawada da deng deng. Na waroga na mama kumkum baba. Uliza Sofia sini ya basku baba. Victoria takuambia ini ya geisha. Mate, chiki udem, udem. Dubi dubi chiki udem. I get thinking, shall we do this? We do this. I get thinking, shall we do this? We do this.
Exploit on Instagram at DJ underscore Exploit.
Nyota ni Paris, I walk London, kanyo be akalo Berlin, kanyo. Kwa angi penja kwa, ni penja mo.
Hey, inalando pile pile bendu winja. Inalando pile pile bendu winja. Nango, bango tuch, jewada bango tuch. Bango tuch, wanyaboro bango tuch. Inalando pile pile bendu winja. Inalando pile pile bendu winja. Nango, bango tuch, jewada bango tuch. Bango tuch, wanyalego bango tuch.
Alando pile pile bendu winja. Hey, mini papa uliza winja. All black everything, Kiluanga ninja. Money over everything, Japan pay winja. Ayy, na spoof ni king ya bank manager niliza Mr. Hanga tuka uonu to Idwaradi, ayy, alufa bitch ango, alufa pan ango. Million a chill, kanyo, ochona mo, sanyo. Nama rap ameva yellow, hapo backseat wambio nangalie gari to squeeze you, amekua kanjo. Si give a fuck man, nimekua vajo. Rap kwa damn man, neja toka pacho. Jelly ni ya o, Octopus o Obama. Na pia sija sao, Lumumba pato. No wonder squeeze in keep under stage. Na chaga favorite rap hako na mkono kwa kichwa. Na anawika mayo.
Inalando pile pile bendu winja. Inalando pile pile bendu winja. Nango, bango tuch, jewada bango tuch. Bango tuch, wanyaboro bango tuch. Inalando pile pile bendu winja. Inalando pile pile bendu winja. Nango, bango tuch, jewada bango tuch. Bango tuch, wanyalego bango tuch.
Sende, ni mwakare.
Mwana
bucha. Mina mina waza nada wani.
To be your kaka. Kagari alifai kuna toyo. Na tukichoka da tuende moro. Usinipe gonjwa la moyo. Cause you them girls and lawyer. You die, you die, you feel. You know you're rocking with the best man. And I've been so lonely in my life. But now I can hold on tonight.
Come on, 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 come on
Shani funga paka bawa na nicheke na vyo bandi zika. Yani mile akisha banduka ana kwa chumbaka dhuda. Yani najipata maji kita. Ana kirende mashore mashore mademo kole wakole mademo ananipandi siya. Ile wako tuma gode magode na tuma wode mawode na kaleo kutingi zika.
Everybody wanna stop and stay. Treat the woman wine for me. Kila mtu wana songa. Over there. Kami nipende kusamba. Over there. Chiziki takubamba. Oh yeah.
We never let you.
Oh yeah. Chiziki takubamba. Over there. Nikona pila na vomu kutapendeza. Pila na vosonga. Watu wengi wanafonga. Nikona pila na vomu kutapendeza. Kila na vosonga. Watu wengi wanafonga.
Never let you go, baby.
Just come on, let's talk. My baby, take it up.
Baby, take
it up. Oh my God, my baby, take it up. Oh my God, my baby, take it up. Just come on, let's talk.
Oh hey, DJ Kavo and HB, you know we back again.
Oh hey,
Kavo and HB, baby girl, we back again.
Oh hey,
yeah. Baby girl, you looking fine tonight. You looking like you give a ninja heart attack tonight. Your booty like bang bang boy, you got shot. I'm looking like goddamn, tell me one top. Be on top later tonight, you won't stop. You say my name, baby, tonight you gon' drop. I'm thinking, baby, we can move over the furniture. Five bedrooms, the action in any room. But anyway, they call me Cabo, Mr. Harry. I see you walking up to the club to party. The four girlfriends slice you, sorry. Classy and nasty, Sinini Nari.
Kitu minataka tuwi wake. Karibia usiogope. Nikunje sheza kwetu. Juku na bongo pia shashamane. Yanafanya we uwizi kama we wapepea. Ngama ndege juwangane. Naoneza tuni wapi nitapata kitu safi ile. Mimonya wendi mesani. Sitaki bush, bush ama gura nani. Juku na mapedi wengine wale hawezi amini. Nataka hot grabber, ni pass to me breda. Ataka ni moja tunashena wananeda. Tuna ubaguzi na fujo watu pendi. So kutuwa na tafadhali upuzi wako weka kando kwa. Tuna marafiki kila kona. Na salamu zetu sote ziko sawa. Jukila satu kikutana. Swali moja lazima. Ebu nipe hiyo rinja nipe lighter. Mini na kitu minataka tuwi wake. Karibia usiogope. Nikunje cheza kwetu. Juku na bongo pia shashamani. Nafanya we uzi kama we wapepe. Nama nege juwangani.
Me ya di dance al fast bun. Erisa de ma dance al last bun. Fasa we fast like you send ball cross. Come and show them how the tingo. Ding tingo, ding tingo, ding tingo, ding tingo, ding tingo. Ding tingo, ding tingo, ding tingo, ding tingo, ding tingo. A lot of other things about you, them a chapo. But what me know say them a broke like a chat nose. And when me step out the road, them a rango. Big mountain, no time for baby sit them. Gangsta girl, me na let go. She call me one like a rainbow. We get girl easy and simple. No for them all over we tingle. Ding tingle, ding tingle, ding tingle, ding tingle, ding tingle. Ding tingle, ding tingle, ding tingle, ding tingle, ding tingle. Them say Frankie you the best.
Yeah man. They call me sugar, they call me daddy. The girls them love me, love me, love me. They call me sugar, they call me daddy. The girls them love me, love me, love me. They call me sugar, they call me daddy. The girls them love me, love me, love me. They got it. mata kamata matata tamuka makashata sababu leo ni fiesta yeah forever mambo vipi utaweza kwani tutacheza forever paka asubuhi hakuna kwenda no 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 kana tu baba mbaga je no no kana tu baba mbaga je
they call me sugar they call me daddy the girls them love me love me love me they call me sugar they call me daddy the girls them love me love me love me they call me sugar they call me daddy the girls them love me love me love me they call me sugar they call me daddy the girls them love me love me love me
leo koka na inaniba mbaya yesu anani bamba mbaya ehi anani bamba mbaya bamba bamba mbaya nimeugoka na inani bamba mbaya yesu anani bamba mbaya ehi anani bamba mbaya bamba bamba mbaya bamba bamba hee anani bamba mbaya anani bamba mbaya
come again
bamba bamba anani bamba mbaya Shetani nye 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 bubu Nina kukanyaga kama mdudu Yesu wakisema mina dudu Kazi tuku jibamba na kwa budu Salabani ya kabaini Yendo mso wengine joni taini Mambo ya kelaini kamaini Aini ameringarisha niko shaini
Yeah, horera!
Oh God, kwake niko easy easy no rush Yesu anipenda yes me know that Can't wait for Sunday so me go church Oh God, nimeokoka na inani bamba mbaya Yesu anani bamba mbaya Ehi, anani bamba mbaya Bamba, bamba mbaya Nimeokoka na inani bamba mbaya Yesu anani bamba mbaya Ehi, anani bamba mbaya Bamba, bamba mbaya Bamba, bamba hey, hey. Anani bamba mbaya Anani bamba mbaya
Come again
Bamba, bamba
Sayangware Nafa kufika pale kawangware Na jana bolo alicheza ngware So mugui na washe mewakanare Napatana na mtu wa mare mare Anasema vile hare mekua kare Nasipia we ero unajua Venye tunachomeka na hii jua Suwendio limba mma Inanibamba dhomi mkamba Nasikia unangoma mpya Hebu leta hiyo kwa rastuenda
And I'm feeling some type of way
Tuna sin of light Itabidi nimekuwa polite Ama niambiwe mie ni alight So naanza story zingine za audio Napenda makonkodi, napenda wase wa rodi Nacheki wase wa sodi, sina shida na anybody Ulisikia ile story ya huda Angeo kopa ingekuwa na ushuhuda Siwendo limba mba Hauna fair watu menibamba Nasikia unangoma mbea So leta hiyo for a story
Now feelings are great
Angusha mawe tujue nani kiranja Ni wako ama ni wangu Lakini kumbuka wangu wamejipanga Anakujaga kimuo fire Kama mwizi weza dhani ni satire Hey, amenipigisha attire Sasa heaven zeya ni jahataya Hey, ya upiga vitu kamili gado Kama ni formu unataka natuwa mpango Hey, anakwaga amenitenga So lazima nipeleke toke wateja Saki puma na fugu Saki dumba na juju unataka mujo na niganga bila miti za shamba Saki puma na fugu Saki dumba na juju unataka mujo na niganga bila miti za shamba Hey
Uganga 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 Uganga
Uganga ni Yesu daktari Analenda sisi mbali na hatari
Jemedari, nivadari, wewe natakwa ambia mimi mungu hajali Bizi, bizi patikani, ukinitaka nipate kanisani Huko inja kazi tunimani, kwa kigezo napata amani Hakuwa easy, doma mingi mati hawa skizi Wange tucheki tukikula tizi, wange watenga tujifanya bizi Hafimi, nimepata muganga
waliosema sitoweza. Sa wako wapi waliodhani ni mchezo? Ukweli mimi sitaki kujua. Bora naishi na nafanya venye inafaa. Sa wako wapi waliosema sitoweza? Sa wako wapi waliodhani ni mchezo? Ukweli mimi sitaki kujua. Bora naishi na nafanya venye inafaa. Bado mimi sijaridhika, ndo maana kila siku mimi nazidi kujituma. Niulize mbona? Lengo bado si tofauti. Bado ile ile siku moja kuweza ishi maisha bora. Na tena mimi ninasubira na najua siku moja itakamilika. Hey, yo pole pole najitahidi na mimi naomba baraka ziwe zaidi. Hey, ziwe zaidi, tena tena zaidi. Hadi niweze kugawana na mwenzangu. Familia kwa kunishikilia. Hey, pia kidogo ya my baby. Sa wako wapi waliosema sitoweza? Sa wako wapi waliodhani ni mchezo? Ukweli mimi sitaki kujua. Bora naishi na nafanya venye inafaa. Sa wako wapi waliosema sitoweza? Sa wako wapi waliodhani ni mchezo? Ukweli mimi sitaki kujua. Bora naishi na nafanya venye inafaa.
Angu kipenzi na kuona kama zawadi. Na mimi mpenzi kukupenda sina budi. Achana nao wenye roho za kigaidi. Ni wabaya hao, hawapendi tufaidi. Yeah, wao ni feki, tena feki mapaparazi. Hawatunyimi sisi, hawatunyimi usingizi. Sisi tuna
tembea, tembea.
Wao wana
tembea,
mama
tembea.
Sisi tuna
tembea,
mama
tembea.
Somesha sana, wenye shida mesaidia wote. Wenye taa mewapa chakula, nguo zako umepeana zote. Hakuna anayetambua haya ambayo umetenda kwote. Sasa naona inakupa wali, na kuomba usijali. Iye kuita naona yote, tabarikia na siku zote.
Nazi wararukie. Hey, kani kurarukiwa. Round hii lazima iwararukie. Hey, yani kurarukiwa. Nazi wararukie, nazi wararukie.
Nimetoka home around 6:30. Nilitoka mapema jilo nasikia kuna party. Kuna magwash na washikaji. Ukikam na demu na jipotezea
nafasi.
Napita backstage na chukulia makali. Leo watani kubali. Na vile kama feri nitakuwa juu ya maji. Nikipata msupa tuendo kajue nyumbani. Nafika late, bashi naendelea. Maboyzu wamelewa, kazi ni kunyemelea. Nenda straight, drink na jekea. Kabla sija sip, supa shani tembelea. Na mandukulu pasi o puff. Sunajua kawaida meditation. Inspiration, revelation. And your solution.
Wacha ni wangushie. Hii ni fine, lazima iwararukie. Wacha wapeli wazini sumbue. Nazi wararukie, nazi wararukie. Hey, kani kurarukiwa. Kani hii lazima wararukie. Hey, kani kurarukiwa. Nazi wararukie, nazi wararukie.
Una mi designer origi kutoka China. Nimeshika wa super wengi shinda gaina. Sina saa ya kuonesha kitambi sauna. Mapinji kwa keja tuna manaira. Aterere, neke gwere. Sina saa ya kuonesha kitambi sauna. Aterere, neke gwere. Sina saa ya kuonesha kitambi sauna.
Wabe. Wabe. Wabe.
Shiga Dida.
kamati ya toss. Cheki hiyo swagger. Soksi, na bonganga vitu unazipata kwa poti. Na dating chali utampata kwa ponyi. Na kaujaka, ponyi. Kamlango na kaponji. Picha yeti safi utadhani high note. Ati mi upea, why not? Ati nika playboy, I know from 1, 2, 3, baka 4.
Wala imu zajua tukikambi. Maneba wanajua tukikambi. Mafans wanajua tukikambi. Wanajua aje. Njulu, njulu.
Nikiwa tunatesi magovana mabisi za otu ni matesi. Mina pewa au bado kwa chesi. Mini player na pika tu madezi. Na waride marathon ili ndaro ya first lady. Na kupenda mama ndaro ya vigeti. Kama girl them na vibeti. Radio, televiseni. Nafanya tu kwa mansion ilipe tu madeni. Special dedication kwa mafan na mababy. Guess what, taki mededi. Company me mada nikaliza kama baby.
Wala imu zajua tukikambi. Maneba wanajua tukikambi.
Don't waste no time, take it easy. Sorry, my feelings.